redio, mwenzio, mwenzio, nataka nikiangushe kilio. Hata ukiplay sikinde, sabufa lazima lishinde. Kiuno na mgongo ukipinde, nakupa kisima kichime. Nifanye moyo uridhike, mpaka jasho litiririke. Yani tajina niitike, wajibu wako wajibike. Siwezi kukimbiza mwizi bila kupiga kelele. Gari kifika na ndizi, nishushe nichume tembele.
Uridhike moyo, uridhike moyo baba. Uridhike moyo, uridhike moyo baba. Uridhike moyo, uridhike moyo baba. Uridhike moyo, uridhike moyo baba.
Kichwani, mwilini umetapaka. Penzi la vunja mizani, tani kumi gari ya mka. Wapinge, wapinge, wenye maneno ya kuchokonoa. Wasije, wasije, ngoma ya penzi wakaitoboa. Nimezidiwa, nimezidiwa. Nilisongwa penzi maradhi, natibiwa. Makoko, matandu, chakopo, kisangu, maitoto, mayuangu, sikuibe, vishandu.
Uridhike moyo,
moyo wangu.
Uridhike moyo baba.
Moyo we.
Uridhike moyo,
moyo hidi.
Uridhike moyo baba.
Moyo huu.
Uridhike moyo baba. Uridhike moyo. Uridhike moyo baba.
Uliposhika pabaya, mwenzako naona haya. Umegusa nishanyaya, umenilipua faya. Unabaya.